kujibiwa maombi. Naona raha, naona raha. Hivi unaijua ile kelele ya shangwe kijibiwa maje? Vile umesota alafu Mungu anatokea. I can't believe you have done it again. I've come to testify, Lord, you've done it again.